ithembisi izulu nomhlaba.
Kumbona ihlinzizwe ivele imomotheke nje ikubheke emehlweni ikutshela ukuthi kuthanda kangakanani ikuthembisa izulu nomhlaba ikufake intweni ujabule nawe usukukhohlwe yikho konke ubhekane naye nje ngo sihambe isikhathi uhlala naye ninethezeka konke kukuhle Dokufika isikhathi lapho sekudlala khona Lapho ugincika khona njengebhola Adlale ngawo umuntu Akusele nalena Akutshele nje yonke into Ezovela ikhiphe inyembezi